Isaiah 46 verse 1. Ubeli uyaguqa, unebo uyakhothama. Izithombe zabo zingezezilwane nezezinkomo enibathweleyo bangumthwalo banzima ezilwaneni eziyethileyo. Verse 2. Ziyakhothama ziguqa kanye kanye, azinakukhulula umthwalo, nabo uqobo baya ekuthunjweni.
Verse 3. Ngilalele wena ndlu kaJakobe, yonke intsali yendlu yakwa-Israyeli engiyithwesiweyo kwasesiswini yabekwa phezu kwami kwasesizalweni. Verse 4. Noze niguge nginguye, yebo noze nibe yizimpunga ngiyakunithwala, ngikwenze lokhu futhi ngiyakunetshatha, yebo ngiyakunithwala nginikhulule.
Verse 5. Niyakungifanisa ningilinganise nobani, ningichathanise nobani ukuba sifanane na. Verse 6. Abathulula igolide esikhwaneni yini, balinganise isiliva esilinganisweni, baqashe umkhandi wesiliva ukuba enze unkulunkulu bese bekhothama bakhuleke na. Verse 7. Bamthwala ehlombe bametshathe, bambeke endaweni yakhe ukuba eme khona, angabe sasuka endaweni yakhe, kepha uma umuntu ekhala kuye akakuphendula, angamsindisi osizini lwakhe.
Verse 8. Kumbulani lokhu, nime niqinile, nibuye nicabange enhlizweni zenu nina benzi bokubi. Verse 9. Kumbulani izinto zakuqala zamandulo, ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye, yebo nginguNkulunkulu akakho njengami. Verse 10. Engimemezela ngaphambili okuyakuza, nasendulo izinto ezingakenziwa ngokuthi icebo lami liyakuma, ngiyakwenza yonke intando yami.
Verse 11. Mina engibiza inqe empumalanga, nomuntu wecebo lami ezweni elikude, yebo ngikhulumile ngiyakukufikisa, nginqumile ngiyakukwenza.
Verse 12. Ngilalele nina enilikhuni ngenhliziyo enikude nokulunga. Verse 13. Ngiyakusondeza ukulunga kwami akukude, insindiso yami ayukulibala, ngibeka insindiso esiyoni nodumo lwami kwa-Israyeli.